Wahayu Yahaya surawol sappo e joweeɗiɗi. Sey go'oto nder malaa'ika en joweeɗiɗo ɓen ɗon jogiiɓe tummuɗe joweeɗiɗi ɗen wari wi'iyam, woroy mi holloyma no Allah halkirta kaaruwaajo indinɗo on ɗon, waato gariiri mawndi ndin ɗon gondi haa de canɗi. Laamiiɓe duuniyaaru ngaɗidi njeenu e maako, njeenu ɗum ɓe ngaadi yiltiiɓe bo o hokkuɓe njaru gaylitaygu hoore kamɓe e yimɓe duuniyaaru fuu. Nder wahayi ɗum malaa'ikaajo on hocciyan yaariyan nder ladde, tongiimi goɗɗo debbo e jooɗii dow wondi mardi mboɗeeri coloy. Ɓanndu mayru fuu e woodi inɗe kuɗooje Allah, e ndi woodi ko'e joweeɗiɗi e luwe sappo. Debbo on e ɓornii kolte cuuɗiije e boɗeeje coloy, e mo mo'itinorii coddi jiinaari e coddi ngaɗiraandi kaaƴe ɗe sheede feere feere, e mo jogii tummude jiinaari e junngo maako, e nde heewi ndiyan ina bojan, waato ko nefnii kalluɗum ɗum o waɗidi e worɓe, e tiinde maako ɗum windi wonde innde goodunde mo ana cuuɗii ɗum wi'uki. Baabiila mawndi inna kaaruwa en, inna koo ɗume ko nefnii ɗum duuniyaaru. Sey ngiimi debbo on e yiltii gan ƴiiƴam yimɓe Allah ɗan o yari, e ƴiiƴam ɓe ɗum wari gan tokkuki Yeesu. Nde ngiimoomi mi hayɗinii naa seɗɗa, ammaa malaa'ikaajo on ƴamiyam wi'i, gan ɗume kayɗinta? Mi wi'etema ana sirru debbo oo e sirru mardi koccundimo goodundi ko'e joweeɗiɗi e luwe sappo. Mardi ndi ngiiɗa ndenno e ndi wooduno yonki, jooni ndi walaa yonki. Nden ɗo o Yeeso, ndi wurtoyto daga nder ngayka kalluka lugguka, ndi yaha to ndi halkete. Jooɗiiɓe e duuniyaaru ɓe ɗum windaayi inɗe maɓɓe nder deftere yonki ko duuniyaaru tage, ɓe kayɗinay e yi'uki mardi ndin ɗon, ngam ndenno e ndi wooduno yonki, jooni ndi walaa yonki, nden ndi wartoyay. Ɗo o e haani neɗɗo huutira faamu gan annduki ma ana ɗu'um. Ko'e joweeɗiɗi ɗen ɗon ɗum ƴoole joweeɗiɗi to debbo on ɗon jooɗoto, ɗon maa kanje ngoni laamiiɓe joweeɗiɗo. Njowo nder maɓɓe maayi, nden go'oto e laamoo jooni, go'oto on bo waraayi taw. To o wari o laamoto sharel seɗɗa tan. Mardi ndin ɗon goodunoondi yonki, jooni bo ndi walaa yonki. Kayri woni go'oto nder laamiiɓe joweeɗiɗo, ndi wartay laamiiɗo joweetataɓo, nden ɗum halkandi. Luwe ɗen ɗon sappo ɗe ngiiɗaa bo ɗum laamiiɓe sappo, ɓe puɗɗaayi laamu taw, ammaa ɗum hokkayɓe laamu ɓe laamoo awa go'o e mardi ndin ɗon. Ɓe huunyumo maɓɓe go'o, nden ɓe kokkay mardi ndin ɗon bawɗe maɓɓe e laamu maɓɓe. Ɓe konay karoori ndin, ammaa karoori ndin heɓay jaalorgal dow maɓɓe, ngam kanko woni joomiraawo joomiraaɓe, laamiiɗo lallamɓe. Wonduɓe e maako bo ɓe noddaaɓe, ɓe cuɓaaɓe, ɓe tokkuɓe joomiraawo boɗɗum. Ɗon maa malaa'ikaajo on wi'iyam, ndiyan ɗan ɗon ɗan ngiiɗa to debbo on ɗon jooɗi, kanjam woni leñi e yimɓe ɗuɓɓe daga leyɗe feere feere e ɗemɗe feere feere. Luwe ɗen ɗon bo sappo ɗe ngiiɗa, kanje e mardi ndin ɗon ɗe ngañay debbo on ɗon, ɗe teeta koo ɗume ko o woodi, ɗe ɓortamo, ɗe nyaama kusel ɓanndu maako, ɗe nguliramo hiite, ngam Allah waɗiiɓe ɓe kuwa ko o yiɗi, ɓe ngarta ɓe nyumo go'o, ɓe kokka mardi ndin laamu maɓɓe, naa ɗum hebbinii ko Allah wi'i. Debbo on ɗon mo ngiiɗa, kanko woni gariiri mawndi ndin ɗon goodundi laamu dow laamiiɓe duuniyaaru.